Put on your wake up moves. Put on your wake up moves.
Bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka pose.
Bona ujaweka pose. Bona ujaweka pose.
Bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka pose. Checking the pose, yo ya bitozi, edit ile picha uposti na ilo bondi ulivyojikuki. Sio tafikiri ni bossi, mtoto mkali hata ukosi. Picha takupa msosi, chagua wewe unataka ipi. Pisi, gigi ya uposhi, bongo paka kwa madiba. Tunakula pozi, tunashiba, afu balida. Kajala flani flida, pozi kwenye range ndia uliachinga. Vipi simba, pozi na zute yali la bado. Mimba bado, kinda minga bingwa. Chaki pozi luto na odinga. Squeeze kuna filter nyingi, hakuna haja tena ya kupaka poda. Yeah. Saluni kuna taza wingi, bada makeup kunyoa na jipoza. Kumbu kumbu ndo msingi, umesha sikia wapi picha inaoza. Unapiga picha nyingi, ila picha kali unapata mo.
Mbona uja wake up pose. Mbona uja wake up pose.
Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up pose.
Mbona uja wake up pose. Mbona uja wake up pose.
Bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona, bona ujaweka mbona.
Kuna mapozi mengi ya utata, tunajua mademu hata bata. Wanapenda bata, wanapenda picha kuliko kulo, menipata.
Hata magang gang na mapozi, masista du, wapo kichokozi. Na sultani hata msibani, tunapiga picha na majonzi.
So Facebook, so Insta, so TikTok, so Twitter. Waka pozi upate picha, jibinue to my sister.
Squeeze kuna filter nyingi, hakuna haja tena ya kupaka poda. Saluni kuna taza wingi, bada makeup kunyoa na jipoza. Kumbu kumbu ndo msingi, umesha sikia wapi picha inaoza. Unapiga picha nyingi, ila picha kali unapata mo.
Mbona uja wake up pose. Mbona uja wake up pose.
Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up mbona. Mbona uja wake up pose.
Mbona uja wake up pose. Wake up pose.
Bona ujaweka mbona. Bona ujaweka mbona. Bona ujaweka mbona. Bona ujaweka pose.
Pose. Picha.